si ardayda dhigidaas ku leeydo shalgi deesana jaamacadda Kaamil ee magaalada Baydhabo iyo sameeyaan isdhexgal isla markaana lan ka dhiri geliya in ay walbarashada sii wadaan iyo waliba lan daafuray tartan ciyaareed oo lan kama gadaray isdhexgalka ardayda jaamacadda Kaamil. Munaasabada la ka daafuray tartan ciyaareedkii iyo waliba ku qayb galay madaxa ku dareerti xiriirka Buluuniga lugta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hanga jaamacadda Kaamil iyo kooxo ardayda iyo markaasi ku koobayna maamulaha jaamacadda Kaamil ee faraashi magaalada Baydhabo Cali Botoni iyo markii hore ku hadalay muhiimadda soo ardayda iyo ku qabdaayna tartan ciyaareedkan.
Baada Kaamil waxaa runtii sharaf u ah inay dib u furaan barnaamijkii tartanka ciyaaraha ee ardayda jaamacadda Kaamil sanadkiisa labaad, kaas oo ujeedada tahay in ardayda loo sameeyo isdhexgal bulsho iyo isbarasho kulliyadaha kala duwan. Sidoo kale ujeedada waxay tahay ardayda in la baro, ardayga inuu guuleysan karo, inuu laga badin karo, iyadana inuu barto. Waa qayb ka mid ah social learning-ka ee ugu talgashay tiim baaxadda jaamacadda Kaamil inay ardayda baraan. Runtii ardayda ka qayb qaadatay kulliyadaha kala duwan waa aad aan u mahadcelinaa. Waxaan kaloo si gaar ugu mahadcelinaa maamulka oo ugu horreeya Cabdirasaaq oo barnaamijkan agaasimay iyo guddiga ardayda oo hogaaminayo siyaasi asigana baashaan hogaaminayeen oo iyo tiimka qaabilsan ciyaaraha jaamacadda ayagan ku guuleystay inay isku shaandheyn fiican sameeyaan si arrintan loo hirgeliyo. Runtii baaxadda jaamacadda Kaamil waxyaabay ka shaqeynayaan iskaliya quality waxbarashada ma aha keliya, ardaydan waxaan urseynaa mentally in kor loo qaado aqoontiisa iyo kabaastigiisa uu awood u lahaado inuu ka qaybgeli karo ciyaaraan oo kale, uu badin karo, laga badin karo, uuna aqbali karo.
Cabdullaahi Cali Axmed oo ah xubin ku mid ah guddiga xiriirka Buluuniga lugta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo gubro ku hayay furitaanka tartanka iyo waliba wasaaradda ku booriyay intii oo mar walba ilaalin xeerarka ciyaaraha si oo nagdan aanu sifaylan markaasi in isdhexgalan.
Sportiska isdhexgalka baaxadda Kaamil University magaalada Baydhabo koobka soo andaxay laa tumanaada ku tirsan meelaha raaya mutuman kooxood oo ku tirsan magaalada Baydhabo oo iskuulka jaamacadda Kaamil, taasoo ay qaybasho shal duban ama fakultiyaalka shal duban oo koobkaas ay tuman gobad ahay. Marka meelana eedeeda inta ma sinteen sabab faylo meelaha raaya isan haaga sinteen in ka horreeya gudoomiyaha jaamacadda Kaamil iyo guddiga sportiska meelaha raaya jaamacadda Kaamil iyo dhammaan ardayda ka qayb qaadashada oo ah ciyaartoydii oo diyaar sanantii meelaha raaya koobkan iyo ku qayb qaada sidii aan dambo qof ka banaa adinka hadii soo jaamacadda la dhigto maynan baahanya intii soo meelaha raaya maskaxdiis marna walba bar meerna meelaha raaya social science ka la bar maskaxda integration ka oo bulshada la dhaxbar waayo waa friend match way saaxib ciyaartad way meelaha ka barada ciyaartoy badan oo shal duun oo lamba kasta dabeecad shal duun leh hadana meelaha kale ka barada hadana ciyaartoy isdhexgal bulshada soo biyaa ciyaartoy is baradaaya isku xafada nagada meelaha ku yaaba qaar jaamacadda la isla dhigay laakiin aniga iska saana meelaha iska barada aanu sheetay meelaha sportiska sports ma meelaha cadaawada lagu qaado waa meelaha saaxiibtinimada lagu qaado waa meelaha lagu la dagaaltamo dadkanta oo baradaan balwada iyo waxyaalaha xumo sida qabaailada iyo walaasayto kumida marka eedeeda ma hasanteen sida faylo ay san abaabu leen timka jaamacadda dhamaantiyo sata nama bunoona hoobad ha gal la mashay lahan gadaas saddex shay lahan gadaas in aad badide in la koobade in aad barade galada sadidaas shay ma leeyso ku faray intii san meel la raay annaga tan meel la raay adkaysan lahaataan san ku faray
ana kumidi ardayda ku qib galay tartan ciyaareedkan yah dhawaan iyo na sheegantii si faylan iyo ciyaaroon ku qib qaado doonaa.
Bismillaah magayow Abu Abdullah Ibrahim Shmuk oo ah kaptanka Babylon Administration Oxford ee jaamacadda Kaamil International University waliba geekin in bilaawda ligi oo jaamacadda wana waliba dheelaa inay deegaan medical lab waliba rajay in aanu way baa gul ku diri doono walaalayn binoon qurux badan way baa aan la dheeli doono hadaba billahi tufay insha Allah.
Bismillaah magayow Abu Sulaiman Maxmed Abdi maynaha kaptanka medical lab geega meeba nin bilaawda doona isdhexgalkii oo jaamacadda binoon qurux badan may bal dheela doonay gudayogan public administration insha Allah may barajeena intii banoo qurux badan una bandhig jaamacadda sharafteey ilaalin insha Allah.
tartan ciyaareedka lan dafuri ardayda jaamacadda Kaamil Furcashi magaalada Baydhabo waliba ku qayb gal doone ilaa 10 kooxood iyo shalmad ilaayna fasalada kulliyadaha shalgadiisan iyo koomanta jaamacadda.